Yeah, and Shama 256, Shama 256.
Oh gosh, I'm day.
Abasajja banje yone sente nyingi naye wasala ontoli banange mugeto unabagaga banje yone sente nyingi naye wasala baby yonkwato mukono yeah. Geto love ayagala mugeto mtu love sivuka mugeto omutima gwe kukubia mugeto geto love ayagala mugeto love is you come get to omutima gwe kukubira mu geto ya devi kama binji muzilanji nyinji naye yasala wotali ne labira namulaza ku mwezi mu bwengula kati tuli mu mukwano nga byadala ne wamulaga zaabu wa masama so mtima chimani wa love jezaliwa mutu love is you come get to one love ye moto yo mu geto kwa kuleva chomutima gusula mugeto nizibanga lote zimulia tuli mugeto nga tuli mugeto geto love ayagala mugeto mtu love sivuka mugeto omutima gwe kukubia mugeto geto love ayagala mugeto mtu love sivuka mugeto omutima gwe kukubia mugeto nga wadde mugeto tebavuga benzi ayagala mukwano nga byaddala ayagala mugeto kiro na misana muje yasooka bamutami okwagala ng'omutima bagumenya byaddala gye yasanga omwana nga mwagala amaziga nagasangula byaddala era njagala ate nga byaddala eno laavu temuli bidagalala ne bw'omulogo mutima tagulina awoomerera mulinga sutikati nze mweyitira nange putipiti Get to love, ayagala mugeto, mutu love, sivuka mugeto, omutima gwe kukubira mugeto. Get to love, ayagala mugeto, mutu love, sivuka mugeto, omutima gwe kukubira mugeto. Get to love, get to love.